this morning too. I would like to welcome everyone very warmly.
Kulenzeni ngokunjalo ngithanda ukwamkela wonke umuntu okufudumeleyo igameni elixabisekileyo lenkosi. Yaqaphela ukuba ilizwi lam lithe lava ubunzima nje kancinci. Kwenzeke izolo phaya erufini. Xa umoya ovuthuza ngamandla. Ubusomisa ukubila noxa ke bekhwilanga. Kodwa ke yonke imeko yobomi. Noba kuzantoni kumkantoni. Sithembele enkosini. Kwaye siyazibonakalisa kuye. Sivuya sinjani nakuThixo ngayo yonke into. Usindiso. Ubabalo.
For the privilege of recognizing in these days.
Ngayo inyweba yokuqaphela kule mihla. Into ayenzayo yena ngokwelizwi lakhe. Hayi into abantu abayenzayo. Hayi into abavangeli abayenzayo. Into uThixo ayenzayo ngoku. Namhla. Sinemini ebaluleke kakhulu. Imini yePentekoste. Isikhumbuzo sento eyenzekayo phayana. Hayi kuphela uba yenzeka kakanye. Kodwa yenzeka kwakhona nakwakhona. Apho abantu baba ngamakholwa. Baba namava amanye. Njengasekuqaleni.
This morning to read as many scriptures.
Kwaye ngicinga sawusebenzisa kule ntseni ukufunda izibhalo ezininzi esinako ukuzifunda.
And we get clarity.
Ukuze kwa amathandabuzo okugqibela asuswe. Asifumane ukucacelwa malunga.
How one experiences it.
Nento baptizo lomoya oluyiyo. Umntu bana mava nawo kanjani asebenza kanjani abukudala bengamakholwa bayazi kuba zingaphi ingcaciso nezimvo malunga obhaptizo lokomoya kodwa ngicuba ndingatsho nje ukuba kule ndawo asizangukwazisa izimvo zethu okanye izimvo zabantu. Apha sivumela uThixo kubathethe. Kuphela into ayithethileyo elizwini lakhe yiyo esebenzayo. Konkenye ke into iyedlula. Kuphela into evela kuye ezawukhokhelela buyelwe kuye. Amava athe abakho ekuqaleni kumele ukuba ngokunyanzelekileyo afane nalapha esiphelweni. Yesu Kristu unguyizolo namhla kude kusenakuwamaphakathi. Kwinto uThixo ayenzayo ngokuqinisekileyo ayikho into enokutshintsha. Thanda ukuthetha amazwi ambalwa nje malunga nendumiso esiyifundileyo. Khange ifunde kude kube sekupheleni. Ithi apha
upon us O Lord
umqolo wesithathu
upon us for we are
banenceba kuthi onkosi banenceba kuthi ngokuba sigcwele kukonela umphefumlo wethu
we would like to be ugcwele for the sake of the Lord
kukonela kwabo bathuleyo nabanekhatshi. Sithanda ukuba sizibonakalise ngenxa yenkosi ngokunjalo sithanda uba namava neentsikelo zenkosi. Sithanda uhambo uhambo olunzulu olunameva kodwa sawuthanda uba inkosi ihambe nathi kuloo ndlela. Sifuna ukuqiniseka ukuba uhambo lulungile bayimfundiso ilungile kwaye nje uba sive ucacileyo izolo ebusuku uba kanye nobomi bethu buziswa ekuthuleni kunye noThixo. Mhle unjani lo mfanekiso xa unokuchumisa nje ancinci ku kwintshumayelo yayizolo ebusuku amzana uBranham. Igusha, igusha. ayikwazi uzinceda. Nansi imfihlelo ke kwayinyaniso, igusha iyazicoca ngokwayo. Nabantu seke wacheba igusha kanye wabukela igusha, njengoba ndandikhe ndenza amaxesha amaninzi. Kangoko ungena ususa uboya efeleni, iye icoceka ngakumbi. Kumele uyibone le nto. Sele sizicebile igusha apha, bekuhle nje ubukela lifele ngathi ligqityo hlanjwe, ngathi ligqityo hlanjwe. Kungakhona ukungcola okuncinci phaa ngaphandle, ukungcola kwemihla ngemihla yabo. Kwafela kanye ezantsi kwifele ba lilihle cocekile. Kum yayinto emangalisayo leya, ndiyivile kumfanekiso wayizolo ebusuku. Ungaphoswa nje buhlanje, singazifihla endaweni ethile ngaphandle. Ndixele lokhu uba uhamba yonke indlela ude kube sekuphileni, ufumanise ukuba sihlanjiwe samhlophe kuneqhwa. Ngaphandle kungakhona ukungcola okuthile nemibimbi, kodwa kwinzulu loo nto leyo icocekile. Kwaye kuba izono zakho bezibomvu njengegazi, ziyawuhlanjwa zibe mhlophe kuneqhwa. Kuba bezingqombela, ziya kufana noboya begusha. Siso ke sibhalo sivile ngehobe, akukho mntu odinga uba alihlambe okanye alikhathalele. Kuyazenzekela suka kwingaphakathi uya kwingaphandle, uThixo ukukhathalela. Yanga singaba namava njalo kunye noThixo kule mihla, phantsi kovakaliso lelizwi ukuba imvelo yethu ivumelane nemvelo yokomoya, ukuba sibe ngabaxhamli bemvelo engcwele. Kuze imvelo yethu ibe imvelo kaYesu Kristu, sivile oku ucacileyo. Niyakubazi ngeziqhamo zabo ngenxa yenyaniso yoba kakhulu kule mihla yethu ukhona inkqubo enkulu yokomoya, khona izinto ezininzi ezingeneleyo kumoya kaThixo. Noxa abantu behamba kweyona ndlela ephambukayo kwamakholwa inyaniso athe oyika, kwaye bazibuza ngaba inyaniso na, ngaba inyaniso na le nto okanye ayonyaniso, ngaba into eyenziwe ngumntu okanye yimpembelelo nje okanye ngumoya kaThixo osebenzayo. Minintsi imibuzo yahlukileyo, kwaye ndithanda ukuba sike sijonge okuncinci, sifunde phaa kwabaseKorinte ukuze ndinibonise ukuba apha ivangeli eyahlukileyo ishunyayelwa khona, kushunyayelwa umoya, kusebenza umoya owahlukileyo. Kodwa xa ivangeli eyinyaniso ishunyayelwa, kubonakala kuphela umoya oyinyaniso. Ngokuba bizwi lithi akunakuphuma amanzi anencasa narhakra equleni elinye. Lonke uvakaliso lobuxoki luvela kwimpembelelo yobuxoki. Kwale mpembelelo yobuxoki ivela kwindawo eyahlukileyo ngokupheleleyo. Ngoxa ivangeli yenyaniso ishunyayelwa, njengoba ishunyayelwe kwibandla langaphambili, phaa umoya kaThixo uyasebenza. Apho khona ivangeli eyahlukileyo ngokugqibeleyo, uvalise uYesu owahlukileyo. Kukhona eminye imimoya ezawusebenza. Masiqonde oku ngokucacileyo ukuze konke ukuthandabuza nokungakholwa konke ungaqiniseki kususwe apha ukuze sifumane ukucaca okupheleleyo. Ndizawufuna ndithethe ngokufutshane nje ndingangxami nje ngenxa yenguqulelo, kodwa ndiyacela livumele ilizwi ukuba ligqobhozele emphefumlweni wakho. Ncwadi yesibini kwabaseKorinte, isahluko seshumi elinanye, umqolo wesine. Ncwadi yesibini kwabaseKorinte, isahluko seshumi elinanye, umqolo wesine. Kuba kaloku kalowo uzayo avakalisa omnye uYesu esingamvakalisanga thina,
ye might well be with him.
Nokuba namkela moya wumbi enaningamkelanga wona, nokuba zindaba ezilungileyo ezizimbi enaningamkelanga zona, eningaba kambe niyatyapha ukumnyamezela. Emva koku Paulus uyibeka ngokuhleni malunga nabasebenzi bobuxoki ebukumkanini bukaThixo. Uyazi ukuba inkosi yethu nike inkuthazo, isilumkiso kakhulu kule mihla yokugqibela, kanti ezi zinto zimbini zizawusondelelana kude ukuba bekunokwenzeka. Kodwa siyabulela kuThixo uba kunokwenzeka, kodwa ukuba bekunokwenzeka kude ulahlekiswe nabenyuliweyo, ulinganiso kumele lusondele kangoko linako kuqobo. Kungenjalo bezawuqapheleka. Bendikumhlangano nje wezokomoya, kukhona umbhalo omkhulu othi uYesu uyinkosi. Uvakala kakuhle le ntetho nakwa ifundwa kwayenza impembelelo, kodwa ibe ingabhalwanga ngolo hlobo eBhayibhileni. Ibhayibhile ithi nabani ongqinayo ukuba uYesu Kristu uyinkosi? UYesu Kristu uyinkosi. Ngoko ke uba uyinkosi unguThixo, uba unguThixo ngoku uyinkosi. Ubani othi namhlanje uYesu yinkosi? UYesu yinkosi kuthi ayonkosi nje, uyinkosi eyadala izulu nomhlaba. NguThixo ebonakaliswe ngokohlobo lomntu. Ngayo le nyaniso siyavuya kuko oku ndizakunifundela ilizwi elikwabaseRoma, isahluko sethoba, ukuze nasi ngoba nguYesu onjani lo uPawulos wamshumayelayo. KwabaseRoma, isahluko sethoba, umqolo wesine. AbangamaSirayeli bona ekuko kwabo kwenziwa onyana nokuzukiswa, nokuphiwa iminqophiso, nokunikwa nokuwiswa komthetho nenkonzo kaThixo namadinga. Abangabo babo oyise waphuma kubo uKristu ngokwenyama, uThixo ongophezu konke, ongubonga kude kube ngunaphakade. Amen. Bona nguYesu weBhayibhile, uImmanuweli, uThixo enathi. Kuye kuhleli bonke ubuThixo ngokwasemzimbeni. Ndizawufunda kuko Ncwadi yokuqala kuYohane, Ncwadi yokuqala kuYohane isahluko sesihlanu, umqolo wamashumi amabini. Ke siyazi ukuba unyana kaThixo ufikile wasinika ingqondo kuze simazi oyinyaniso. Sikuye ke oyinyaniso, kuye unyana wakhe uYesu Kristu, nguye lo uThixo oyinyaniso nobomi obungunaphakade. ngabe yaqaphela nanguku into njengoko ababhalayo abaseKorinte ababesikelekile ngumoya babena zonke izipho zomoya. Alikho elinye ibandla ngela xesha apho uPaulus wayenobhala malunga nezipho zokomoya njengoko wenzayo kwibandla liseKorinte. Kakhulu kwisahluko seshumi nesine emva kokoko emva kwexesha waqaphela ukuba kukhona iyantlukwano indlela esukayo elizwini bazwanika yoku isilumkiso esithi bakhona umntu ozayo shumayela omnye uYesu kuni. Abanye abazani bethu babemshumayela kanjani uYesu ekuqaleni babeyazi ukuba uThixo ebonakaliswe enyameni. Bamva esithi nabani ondibonileyo mna mbonile ubawo. Babezazi izibhalo kwaye babesazi ngenxa yesityhilelo ngoba inkosi yethu yathi isatsho nanamhla ndibawo ndiyabulela ukuba uzifihlile ezi zinto kwiingqondi nezilumko wazo wazityhilela iintsana ezi ukuze sikwazi ukuqhubeka kwimizuzu embalwa nje kumele sigcine engqondweni nasezintliziyweni zethu ukuba apho kushunyayelwa omnye uYesu njengomnye umntu hayi njengothixo inyaniso njengomnye umntu omnye uYesu pha unenye ivangeli kwaye kukho omnye umoya osebenzayo kodwa ukuba uYesu omnye ivangeli enye ukuba zonke izinto zishunyayelwa kanye ngendlela ezazishunyayelwa ngayo ekuqaleni ngoko awudingi ukuba woyike ukuba omnye umoya ungasebenza pha apho igazi lemvana likhoyo nomoya kaThixo nelizwi likaThixo alikho igumbi lomnye umoya pha umoya kaThixo uyasebenza phakathi kwabo bathemba inkosi. Ndiyathemba ukuba iyasinceda ukuba sibekele bucala intandabuzo sizinikele kuThixo size sizindlale sibhaptizwe ngomlilo sifunda kuncwadi yezenzo sahluko sesibini izenzo sahluko sesibini suka kumqolo wokuqala uya kwesine ilizwi elazwa kakhulu ngekaloku ekuzalisekeni kwa umhla wePentekoste baye bonke bemxhelomnye ndawoninye kwaze iqubuliso kwaphuma ezulwini isandi esinjengosomoya ovuthuza ngamandla sayizalisa indlu yonke ababehleli kuyo. Kwabonakala kubo ilwimi ezabekayo ngathi zezomlilo lwa olo lwahlala phezu kwabo bonke ngabanye azizaliswa bonke ngumoya oyingcwele aqala ukuthetha ngalwimi zimbi njengoko umoya wayebanika ukuba bathethe baphimisele. Siyabona uba umoya kaThixo usebenza apha ngekho umntu owancedayo akekho umntu owanikinisa intloko yomnye athi thetha 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 hayi ezitya zingenanto la makholo ayilindile ayevulekile phambi koThixo belindile ukuze bamkele into inkosi eyithembisileyo kwaye bafumana into ngenyaniso kutsho ke umoya oyingcwele yinto eyinyaniswa ayoncinga nje bubomi obuyinyaniso bomi obunye babukuKristu babuyela phezu kwebandla ngomhla wePentekoste yayingeyoncingane yayikukubuya kobomi obungcwele kwawo bahlangulwe nguThixo. Umzana uSchmidt undivule uvumele ukuba ndikhulule ibhatyi yam, ndiyathemba nani nonke niyakundivumela. Uba singena kwelizwi size silambele ukuba sibe namava kunye noThixo ngendlela enye, hayi ukuba silinganise into kodwa ukuba samkele kuThixo. Kwaye ndicela ngenyaniso, kwaye ndiyakubuza ukuba ingaba uqinisekile na ngokuvela entliziyweni ukuba uYesu Kristu usabhaptiza ngomoya nangomlilo namhlanje, ingaba iseyinyaniso namhlanje? Ingaba isafana nanamhlanje? Kumele ukuba fane
that we can have an experience today.
Akana kutshintsha abantu imeko amaxesha angatshintsha, yena ushiyeka efana izolo namhla nangonaphakade. Ukuba siyakholwa usabhaptiza ngomoya nangomlilo namhlanje, sikhe sithathe inyathelo mganyana banokholwayo uba unokwenza namhlanje. Namhla apha kule ndawo ukuba singaba namava namhlanje, amava angumangaliso, kungekho zinzame ezize zethu kodwa ngoba sizinikele njengokupheleleyo kuThixo, sizenze sifumaneke ekuzibonaliseni kwakhe ukuze enze ngathi le nto ayifunayo. Inye into ekumele siyixelelwe sonke kwayinto emasiyilindele, kukhona izinto ezingummangaliso ezibandakanywa nobhaptizo lweBhayibhile ngokomoya. Kungakhona imibono, kungakhona iziprofetho, kungakhona iilwimi, kukhona inkqubo engumangaliso ehambisana nobhaptizo ngalunye lokomoya, into ongayenzi ngokwakho kodwa into othe waba namava ngayo kuba uzenza ufumaneke kuyo. Moya kaThixo ungena kuwe ukuze akwazi ukuzityhila ngaphakathi kuwe nangawe. Apha siyaxelelwa, siyaboniswa ithi kwabonakala kubo iilwimi ezabekayo ngathi zezomlilo zahlala phezu kwabo bonke ngabanye. Bonke bagcwaliswa ngomoya oyingcwele, baqala ukuthetha ngezinye iilwimi njengoko umoya banika ukuba baphimisele. Ukuthetha kwakungomlomo wamakholwa, uThixo echukumise ilwimi lamakholwa ngomlilo wokomoya, wazihlambulula waze wanika intambiso ukuze bavakalise ngoko izenzo ezikhulu zikaThixo. Masifunde kwisahluko esinye kumxolo weshumelanye, mhlawumbi ke miqolo yomibini shumelanye neshume nesibini, zenzo isahluko sesibini qolo shumi elinanye neshume nesibini. Thina maKrete nama-Arabi namaYuda sibeva bona bezithetha ngeza komawethu iilwimi izinto ezinkulu zikaThixo, bathi nqa ke bona bakhohlwa omnye esithi komnye azi ngaba ifuna ukuba yintoni na le nto. Kude kube lapho esi sibhalo ungasifunda usibale, kwakumalunga neelwimi ezishumi nesithandathu, shumi nesixhenxe zeelwimi ezihlanganeyo phayana amakrete umapeti kwaye ithi ingaba sibava bethetha umntu ngamnye ngokwelimi zakomawethu bexela izinto eziyincamisa zikathixo ngoku mangaliso olusongokubini wenzeka uthixo ngendlela ezingummangaliso bayalela bathethayo into ekumele bayithetha uba bayithethe ngeliphi lwimi na thixo omnye walungisa ukuba bonke abavayo umntu ngamnye ave into eyayithethwa ngomoya ngokwelimi lakhe imimangaliso emibini omnye umangaliso phakathi kwezithethi umangaliso wesibini phakathi kwabaphulaphula xa umoya kathixo qala ukusebenza imangaliso iyenzeka kwisithethi nakubaphulaphula ngoko qhagamshelwano liyenzeka phakathi kwesithethi nabaphulaphula kunjalo ke namhlanje ukuba ungokathixo uza kuliva ilizwi
and all he that dwell at Jerusalem
uzakulivilizwa likaThixo uzawulivilizwa likaThixo okucacileyo kwaye awuzudinga ukuba ulicaciselwe uzawufundiswa nguThixo manifunde ke mganyana apha kusahluko esinye umqolo weshumi nesine Paul Petrus uthi unika ingcaciso
I will pour out of my spirit upon all flesh
ngamazwi
and your sons and your daughters shall prophesy
ke kaloku Petrus esuke wema nabalishumi elinamnye waliphakamisa izwi lakhe waphimisela ukuthetha wathi kubo madoda mayuda nani nonke nimiye eYerusalem akwazeke oku kuni kele indlebe amazwi am abanxilile njengoko nina niba kunjalo kuba kuselilixa lesithathu lemini oku khona koko kuthethiweyo ngomprofethi uYoweli kwathiwa kuyakuthi ngayo imihla yokugqibela utsho uThixo ndimthulule umoya wam phezu kwayo yonke inyama baprofethe oonyana benu neentombi zenu athi amadodana enu abone imibono namadoda enu amakhulu aphupha amaphupha kude kube lapha elizwi liqabisekileyo lingcwele likaThixo siyaqaphela ukuba kumnqophiso omdala yayingekho kuthululwa kuphela komoya ingcwele okwakuthetha ngawo hayi kuphela isithembiso ukuba sanikwa kwakusele kucaciswa
kucaciswa
ukuba sesiphi na esithembiso xa sizaliseka uba sibandakanya ntoni kuzawuthilwa ntoni ngaso imibono izityhilelo iziprofeto indlela esiyifunde ngayo apha izinto ezingummangaliso uThixo uzenza xa ebhaptiza ngomoya nangumlilo kwaye thina siyakulindela njengoba uThixo unguThixo ongummangaliso ufuna ukuzityhila kuthi ngendlela engummangaliso ewe kumele simthembe ngokugqibeleleyo nangokupheleleyo ukuba kubhekisele kuThixo ngoku ke uloyiko alusekho ithe iNkosi yethu kuba nina nikhohlakele nje inako ukubapha izipho ezilungileyo abantwana benu kobekela phi na kuba usezulwini ukuba amphe umoya ongcwele abo bamcelayo kwaye kuba thina sikhohlakele nje asiniki ilitye okanye inyoka okanye unomadudwana umntwana wethu othi asicele isonka sele sazi ukuba singabazali basemhlabeni. Kobeke laphi kuThixo uya kusinika oko sicelayo ngenyaniso kwaye kakhulu sukela sithe saba nezithembiso ezo sizibeka kuzo apho sihame kuzo kwaye ndicinga ngencinga le umzana uBranham ayibonalisileyo izolo uye wathi nje uye wathi ukhululeka nje nebukhoneni bukaThixo hayi ngendlela ethile afike ukwizikhundla ezininzi neemeko ezininzi nomdla owahlukileyo kodwa yindumiso nje nembulelo ebonaliswa kuThixo waye ibhaptizo oluninzi lokomoya ndithenda abanobungqina ngabo kwenzeka apho abantu kumele bafumane isiqinisekiso sosindiso baze badumise igazi lemvana bebulela ngalo usindiso bebulela kwakhona nakwakhona beqhubeka apha ekubuleleni ade umoya kaThixo abagcwalise emva koko bathetha ngezinye ulwimi o noba kuze ntoni yayingekho phayana xa ubetha isitulo ngenqindi lakho yayingekho phayana phayana kwakungalunganga kodwa apho kukhona ukukhululeka okukhulu kulapho kukhona usindiso siqinisekiso sosindiso siyafumaneka. Andazi ke noba lo mbuzo ulungile naphakathi kwethu kodwa ndingaba nomdla wokwazi ukuba ingaba sonke siyazi umhla ebomini bethu xa sathandaza kwisiqinisekiso sosindiso sokuba ayingomntu okuxeleleyo kodwa umoya kaThixo wabalingqina umoya wakho ukuba wena ungumntwana kaThixo othe waba namava ngosivuyo losindiso lokuba uthe wangqola sithe sangqola sivuya sidumisa ngentliziyo yethu singena kuthandabuza kungekho nzame ntanda mkholo kumele sibe namava kunye noThixo ezintweni zonke njengoba abazane bethu noodade bethu baba namava naye ekuqaleni. Ndisenayo ileta edeskeni yam udade othile okhoyo apha namhlanje ubhale ngaphakathi ukunxunguphala kwakhe esithimzana uFrank zintshumayelo ezininzi esizifundileyo esizivileyo ingaba ziphumelelise ntoni na apha ngaphakathi kwethu. Ndazibuza umbuzo omnye ukuba ingaba ilizwi likaThixo liye lakwazi ukuphumelelisa ntoni na ngaphakathi kwethu yanga namhla ingayimini efana namava kaPetros endlini kaKoneli uba abantu babe ngamakholwa bagwetyelwe bafumane ukuxolela bafumane isiqinisekiso sosindiso bagqojozelwe ngendlela yoba kwa umoya ingcwele unokuwa usigcwalise sonke. Ndiyacela bekela bucala bonke kokungakholwa konke ukungaqiniseki konke ukuthandabuza ungajongi entweni okanye ucinge ngezinto ezithazihamba kakuhle ezikhathalelwayo kodwa kholwa ngentliziyo yakho yonke ukuba uThixo unako unako ukwenza bonke ubungozi babulunge ngokunjalo ukuba siphe sifumane oko sikudingayo namhlanje. Inkosi iyafana ibhaptizo omoya nangomlilo ndithenda abanamava iminyaka edluleyo amakhulu abhaptizwa ngomoya. Ngoko xa lifika ixesha khona guqulela ndakhuqulela imiyalezo ukugxininiso ke lwalungentshumayelo uvakaliso kumele luhambe kakuhle lubandakanye yonke into kungabikho kusilela kwanto ngobacinga kungenzeka ukuba inkosi izawubuya.
God was in Christ reconciling the world to himself.
Ndibe kufuneke namkele uhlazo oluvela ku
when we have the cross and the shed blood of the lamb.
Sibe singakhange silunge sibe nobungqina ngokupheleliso. Hayi kuphela inzame yonke izobe ibilambatha. Ngoku isiphoqo esikhulu sobomi bethu besinokuhla phezu kwethu kwaye anakumela oko nawe ngokunjalo uluvile ilizwi ngokucacileyo ngokuvakalayo ngenyaniso okuxhomeke kuthi sonke ngoku uba singene ebukhoneni bukathixo ngale ndlela kungekho kuthandabuza. Inyaniso siye yonke into yasemva sijonge kuphela emnqamlezweni ngaloo bethelelweyo. Njengoba nditshilo ngaphambili, eyona ndlela ekhawulezayo ukuthi uba sibe noqhagamshelwano kulapho uThixo asenzele khona. Ukutsho ke ngomnqamlezo weCalvary, igazi laphalayo lemvana. Igazi laphalalayo uThixo uyaxolelanisa, uzixolelanisa kunye noluntu. UThixo wazisa uxolo kwabo babekufutshane, wazisa uxolo kwabo babekude, wasusa ubutshaba waze wanika impembelelo. Pawulos usho ngathi elo hlobo uThixo ekuKristu exolelanisa naye ngokwakhe ihlabathi. Kulapho sifumana khona uqhagamshelwano kunye noThixo ngokuqinisekileyo. Asinomnqamlezwa negazi elaphalayo lemvana elo sihlangulwe ngalo phambi kobuso bethu. Kwaye ngokunjalo ndithanda uthethuku ndiye ndacinga ngako.
All our guilt and punishment.
Yenda cinga ngako xa umzana Branham enika ukufanisa kwayiphana. Qala kuko konke wabona bonke abanye belolo hlobo wabakhalimela. Njoba mhlambi kumele kwenziwe. Kwaye ngesaqupho wabona umbono. Wabona into engathi lilifu. Wazibona phaa kulambone senza izinto ezininzi ezazingalunganga phambi koThixo. Oku kwafika ilizwi elithi ndixolele konke oku wena ufuna ukuba kubalelwe kubo bonke obo. Ngoku ngabuya qaphela uba uThixo ubonisa kwa umprofethi kuba naye wayerongo, naye wayesenza izinto ezingamkholisiyo uThixo, naye ngokunjalo wayenetyala.
The most beautiful among thousands.
Njengoyo wonke omnye umntu. Wenzani isaxa ebekwe ebukhoneni bukaThixo wakhala. Elizwi lakhe liphezulu wathi Nkosi, ndingumntu omilebe inqambi. Ndihleli phakathi kwabantu abamilebe inqambi. Ngoko pha enye kerubi yathatha ilahle esibingelweni. Yachumisa imilebe yakhe. Masikhumbule basonke sithe sabanetyala. Hayi kuphela ngako oko. Kodwa masithi ngenhliziyo sikhumbule sikholwe ukuba umbhalo wesandla owala nathi wakrazulwa. Kwayityala lethu sonke liphezu kwemvana kaThixo. Yabona? Le imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Isaya isahluko samashumi amahlanu anesithathu. Lonke ityala lethu nesohlwayo sethu besiphezu kwethu wathwala izigulo zethu ethwala izono zethu inhlungu nesohlwayo yonke into yaphezu kwakhe yiloo nto wayibukeka kungekho umnqweno oba simnqwenele xa wakho wabona abantu ukuba banokumila okunjani xa begula kakhulu xa kuthethwa inkosi yethu ku-Isaya 53 ukuba wayengenakubuhle nokumila ngokuba simnqwenele hayi bayawugquma ubuso babo phambi kwakhe yindlela wayibonakala ngayo hayi akwasafani nawo bantwana babantu ithini imizekeliso kanye iculo kasolomoni ona mhle phakathi kwewaka akekho ofana nawe nothandekayo kodwa endleleni yayisegolgotha kule ndlela apho ubethelelo kwakumele lilandele ityalo lehlabathi lonke isono sabo nibonke izigulo zabantu bonke abagulayo zabekwa phezu kwakhe singacinga uba wayenjani naphayana wakuthwala ngenxa yethu zintanda intlawulelo yamqabisa into hayi igolide nesilivere kodwa ngegazi eliqabisekileyo lemvana sihlanguliwe kwaye xa sizibeka kwindawo yoba sasikade singenathixo singenathemba phantsi kwentetho yokukhalimela apha ukuba uthixo unenceba kuthi uyalivumela ubabalo lwakhe ukuba lusebenze kubomi bethu kwenzekani kuthi ngoko kulila kwangaphakathi inguquko ihamba yenzeka ngenxa yoku kuba siyaxolisa ibilityala lethu loba inkosi ithe yalungisa le ndlela ngelo xesha siyambulela ngoba ithe wahamba le ndlela eyohlawula ityala kanye kuko konke ngosindiso lwethu izwe ethandekayo musa ukusebenza uzama ukuzihlangula ngena nje wena ekuphumuleni kukathixo kukhona ukuphumla kwabantu bakathixo nkosi yethu ithe kwanamhla yizani kum nonke nina nisindayo nibulalekayo umthwalo ndiyakunidlisa ubomi ndiyakunika ukuphumla kwimiphefumlo yenu sisengaba namava kunye nothixo namhla masibuyele phaa kumxholo wethu malunga namava ipentekoste kodwa konke kuyinxalenye yakho phayena ekubethelelweni ekuvukeni ekunyukeni ekuthululweni komoya engcwele yonke into inxalenye yobabalo olukhulu lukathixo ngecebo losindiso kunye nathi asinothi ndiyamkele enye andiyamkele enye yonke into ivangeli epheleleyo usindiso olupheleleyo abahlengiweyo banelungelo ukuba babe namava bamkele yonke into umsindisi athe wasihlawulela yona wayenze yafumaneka kuthi masifundeni apha incwadi zenzo sahluko sesibini umqolo wamashumi mathathu anesibini namashumi mathathu anesithathu uthixo wamvusa lo Yesu esingamangqina akho oko thina sonke ephakanyisiwe ngoko sisandla sokunene sikaThixo elamkele kanjalo idinga lomoya oyingcwele kuyise uthulule oku nikubonayo nikuvayo kaloku nje nina ngaba benifunda kunye nam niyabona qala sisityhilelo sikaThixo kunyana kwinyama ngokodidi lomntu emva koko isitshilelo sikaThixo kumoya oyingcwele kwaye uyesu nguye othi amkele umoya oyingcwele apha kumzimbo wenyama negazi lowayihleli kuwo. Mandikufundele ngokuba ezi zizinto esidinga nje ukuba sizazi ukuze sazi ukuba sizaba kanjani ezinye izibhalo. Mateyu sahluko sesithathu umqolo weshumi elinanye ithi, mna ukunene ndinibhaptizela enguqukweni ngamanzi, kodwa lo uzayo emva kwam unamandla kunam, ozimbadada ndingakulingene ukuziphatha. Yena ke uya kunibhaptiza ngomoya oyingcwele nangomlilo. Ngaba sikuvile oko? Ingaba sanele koko? Xa uYesu wawuphumelisayo umsebenzi entlawulelo, wafundisa abafundi bakhe iintsuku ezingamashumi amane, emva koko ngesandla esiphakanyisiweyo wabasikelela njengoba ebasikelela, waze waphakanyiselwa phezulu ezulwini koko ngoko waba nomoya. Ndingangcono ndiyifunde eBhayibhileni ukuze ingabi lizwi lam elivakalayo apha. Kwaye nalo Yesu uThixo amvusayo esingamangqina ako oko ngoko ethe ngesandla sokunene sikaThixo waphakanyiswa, ethe wamkela kuyise isithembiso somoya ongcwele, uthe wabonakalisa oku nikubonayo nikuvayo, ukuba besifuna ukuya kulo mxholo bekuzawuba selapha ngeli xesha ngomso, izibhalo nje ezimbalwa ngokukhumbula kwam. Uthe wabeka umoya wonyana wakhe ngaphakathi kwethu ukuze simcele sithandazo sithi, Abba Baba. Konke kumalunga nobunyana, malunga nesitshilelo esiphakathi koyise nomntwana, kuKristu unyana uThixo wenze isiqalo sale ndalo ingcwele intsha ungwamazibulo phakathi kwabazana abaninzi. Kutheni mele kubhalwe ngolo hlobo? Isithembiso soyise kanjani? Hayi, izithembiso zikaThixo. Ndiyakunifundela izithembiso zoyise uzenzo isahluko sokuqala, umqolo wesine,
that you may know that this is what is written and this is what happened.
Bathi behlanganise nabo wathetha ngelithi mabangahlukane eJerusalema balinde idinga loyise awathi ukuthetha naliva kum. Kwakusenzekani apha nje ubuYesu efumene umoya enyameni nje unyana athixo emva ba ebhaptiziwe, wathetha njengonyana kaThixo njengowamazibulo phakathi kwabazalwa abanintsi. Sikuthandile ukuba sizalise bonke ubulungisa. Xa uYesu wambhaptizayo amazulu avuleka, umoya wehla ngokodidi lwehobe, kwaye kwakumalunga nantoni? Lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye.
And he saw the Spirit of God descending.
Jonga emehlweni kaThixo, uThixo wasikhetha kuKristu phambi kokusekwa kwehlabathi, wasimisela kwixa elingaphambili ukuba nathi okunjalo sibe ngonyana neentombi zikaThixo. Ngoku yena njengonyana kwakumele afumane umoya azawugqithisa kubo bonke oonyana neentombi zikaThixo. Sonke sithe saba ngonyana neentombi zikaThixo ngokholo kuYesu Kristu inkosi yethu. Intambiso inikwa abaninzi, kodwa lo moya ingcwele, lo moya abantwana bathixo bawamkelayo, ukhokhela kuyo yonke inyaniso. Ayo ntambiso nje le, kodwa ngumoya wenyaniso. okhokhela kuyo yonke inyaniso. Basifunde kuMathewu isahluko sesithathu, ukutsho kumqolo weshumi enesithathu. KuMathewu isahluko sesithathu, umqolo weshumi elinesithathu, ukuze nazi ukuba nansi into ebhaliweyo, nansi into eyenzekayo. Kuthi ngelo xa afike uYesu eYordani kuYohane evela kwelaseGalile ukuba abhaptizwe nguye, ke kaloku uYohane wayemalela esithi, mna kufuneka ndibhaptizwe nguwe nje, uza kumna wena. Kuphenduleke uYesu wathi kuye, vuma ukwa kaloku kuba kusifanele thina ukwenje njalo ukuzalisa bonke ubulungisa. Andule ke ukumvumela. KwaYesu xa wabhaptizwayo waphuma emanzini, kwaze kwavuleka amazulu kuye. Wawubona umoya kaThixo usihla njengehobe esiza phezu kwakhe. Nalo izwi liphuma ezulwini lisithi, lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye. Ngaba siyayiqonda naba imalunga nantoni le nto. Sigcinisile amaxesha amaninzi kule ndawo. KuYesu Kristu uThixo wenze isiqalo sendalo entsha yokomoya. KunguAdamu wesibini. Kanye nje uba kuAdamu wokuqala bonke bafa, ngoku Kristu bonke benziwa baphile abo bakholwa kuye ngentliziyo. Kwaye ngokuzalwa ngokutsha sizalelwa ebukumkanini obutsha. Isibhalo sithi nje uba ngoku singabukumkani obutsha asilodidi nje loluntu, kodwa siba ngabaxhamli bemvelo engcwele. Sisizwe singcwele okumkani nababingeleli kuThixo wethu uyise, yinto esimiselwe ukuba sibe yiyo. Ngoko uYesu wahamba indlela yokuthobeka, ethobeka kude kube semnqamlezweni, ukuze ayocima ukungathobeli kokuqala okwenzekayo egadini yase-Edeni. Wayethobekile, ethobekile kwade kwasekufeni kwasemnqamlezweni. Indlela yokuthobeka, indlela yokholo, indlela yam neyakho. Ayikho indlela yokholo ngaphandle kokuthobeka. Akho ndlela yokuthobeka ngaphandle kokholo. Kumele udibanise izinto zimbini. UAbraham wamkholwa uThixo waze wathobela, wenza oko uThixo amyalele ukuba akwenze. Thatha unyana wakho omthandayo uze ubingelele ngaye endaweni endiyakubonisa yona. UYesu wayethobekile kwaye xa wabhaptizwayo amazulu avuleka. Yabona, umoya wehla phezu kwakhe uvakalisa esemzimbeni wasemhlabeni. Isibhalo sithi wafunyanwa eludidi olufana nathi, wayesitya, wayisela, wayediniwe, wayeba buthathaka, wayelala, wayengumntu phakathi kwabantu. Ngokwangaphandle yayingumntu, ngaphakathi yayinguThixo. YayinguThixo ebonakaliswe ngokodidi lomntu. Kodwa kumele sikubone ngokucacileyo. Iqokobheli yayilelomntu, kodwa ngoku xa umoya ufika ezobanga la mzimba ngendlela enye, umoya kaThixo mele uhle phezu kwethu, angene ngaphakathi kwethu, ukuze kuthi ngamandla omoya lo mzimba wasemhlabeni ukunjalo uguqulwe. Kuba kubhaliwe kwathiwa ukuba amandla alo wamvusayo uYesu kwabafileyo hleli phakathi kwemizimba yethu enokonakala, okunabo kunjalo bayakuphila. kubalulekile kakhulu ukuba sibe inxalenye yokuguqulelwa elixhulweni nakubhaptizo olunye lomoya, sibe namava ngawo njengoba amakholwa elaxesha enamava ngalo. Ukuba bekungenjalo okanye kunjalo, ngoku sishiyekele ngasemva ingalilizwe elingqwabalala omnyathi, ingaba ngoko ingaba kusanceda oku iindaba ezilungileyo aziko malunga nenyaniso nje ntofo ntofo. Sibeke bucala izinto ezingqalileyo, ivangeli epheleleyo imalunga nayo yonke into ehamba nakho. Ukuba kukhona iinyaniso ezininzi, mele zonke zijongwe, sibe namava ngazo kuwo wonke umxholo kaThixo nebandla. Ayikho enye indlela. Ndifunda phayana intetho yobuProtestanti nobhaptizo lweBhayibhile. Kwenzeka ukuba kuthathe ilizwe kwabaseKorinte, apho uPaulos wabhala esithi, inkosi zange ndithume ukuba ndibhaptize. Ndiyavuya uba ndingazange ndibhaptize mntu ingaphandle kwalo nalowa. Cinga abantu ababini okanye abathathu. Laa ndoda athethe le ntetho izobonisa ukuba ubhaptizo lwalungabalulekanga kanjani endaweni yobathathe zonke ezinye izibhalo, ukhetha nje sinye mhlawumbi. The letter of requirements is torn. Naloa elasela lasemnqamlezweni ningabhaptizwanga kuba lalingenathuba. Kuyafana ke kumxholo bhaptizo lokomoya. Bakhona abantu abathatha izibhalo ezinento encinci yokwenza nale meko baze babhale bathethe ecaleni koThixo. Siyabulele enkosini ukuba akumelanga siphendulele naliphi na ihlelo, kodwa singathi ngokuvulelekileyo sivalise lonke icebo likaThixo njengoba livakaliswayo kwibandla elingaphambili, kwaye noku kubandakanya ubhaptizo lomoya noba uyandikholwa okanye awundikholwa. Kodwa ukuba umoya ubungezanga phezu kweliqokophe esilazi njengoYesu Kristu kumzimba wakhe, bekungazubakho luvuko lwenzekayo. Ubango kwamele lenzeke emzimbeni, akho malunga nomphefumlo. Umphefumlo wakho usendiswe ngeCalvary, sithethi ngokusindiswa umphefumlo ngoku. Igazi sele liyenzile loo nto, uyayiqonda na oko? Ukuba kumalunga nokuxolelo, ngoku uxolelo alukho kubhaptizo lomoya ongcwele okanye kubhaptizo lwamanzi. Uxolelo lwezono lukwigazi lemvana. Ngaba siqondile loo nto? Uxolelo, intlawulelo, uxolelaniso, usindiso, ubabalo, yonke into siyinikiwe ngalo igazi lemvana. Kodwa ngoku iyaqhubeka oku kuthe kwajongana nako umbhalo wezono ukrazuliwe. Ngoku kuqala ke uku ileta kaThixo izophumelelisa ukuzalwa ngokutsha. Emva koku xa kwenzekile oko, ukulamba kuyavuka kwimiphefumlo yethu ukuze sigcwaliswe ngamandla vela phezulu. Kwaye la mandla vela phezulu kakuhle kakuhle neendawo ezininzi. Qala kwinkonzo, abazalwane bakwibandla langaphambili babexhobile ngamandla, ngamandla omoya ukuze bakwazi ukuqhubeka kulungiselo lukaYesu ngokwezibhalo. Ngokwezibhalo ithi, imisebenzi endiyenzileyo nani niyakuyenza. Yinto ethethiweyo kwaye yinto eyayiza kwenzeka kuba uYesu wagxinisa ngokucacileyo wathi, hlalani eYerusalem, ngamanye amazwi sanuhamba nje lindani, hlalani apha eYerusalem nide nigcwaliswe ngamandla avela phezulu. Ngoko niyakuba ngamangqina am eYerusalem, kwelakwaYuda, kwelaseSamariya nasezipheleni zehlabathi. Kodwa xa kufikwa kumnqweno wethu oba sixwilwe, ngoku ayikho malunga nabazalwane abashumayela ilizwi, imalunga nawo onke amakholwa, kuba njengoba nditshilo ekuthululweni komoya engcwele, kukhona izipho ezininzi neziqhamo zemisebenzi nolungiselelo nomyalelo negunya nentuthuzelo, kohlukene ngeendlela ezininzi. Into umoya kaThixo ayenzayo kwabo bakholwayo nabo abagcwalisayo. Kodwa kakhulu malunga noxhwilo, kukhona izibhalo ezithile ezicacileyo apho kungekho namnye umntu onokuzijongela bucala okanye azicacise ngendlela eyahlukileyo. KwabaseEfese isahluko sokuqala umqolo weshumi elinesithathu.
With a power from on high, but not a sealing. Only those are sealed who were and are and will be God's eternal possession for eternity. For there are also those.
Enitheni kuye nani nakuliva izwi lenyaniso indaba ezi zilungileyo zokusindiswa kwenu, enithe nakukholwa nokukholwa kuye natywina naqiniselwa ngaye umoya ingcwele wedinga osisinyaniso selifa lethu, ukude kugqibelele ukukhululeka ngentlawulelo koba zingqobo kuye ukuba kudunyiswe uzuko lwakhe. Ngaba sikuvile sonke apho umoya kaThixo ukho malunga negunya nentambiso, kumalunga nokutywina, ukutywina kwabo bayinxalenye yembewu engcwele, abo abangayichasanga inyaniso kodwa abakhokhelwa ngumoya kuyo yonke inyaniso ngokwezibhalo. Bangcwalise bawo kuyo inyaniso, ilizwi lakho leyinyaniso, emveni kwakhona elinye ilizwi thi funani uxolo nokungcwaliswa ekunge nobungcwele engekho namnye uya kumbona uThixo engenabo. Zintanda xa sicinga ukuba ukubuya kaYesu Kristu kusondela kakhulu, ngoku siyaqaphela ukuba ixesha libalulekaka naye kwaye lungxame kangakanani na amava ethu kunye noThixo unobhaptizo lomoya ongcwele. Andifuna ukucacisa kwiinkcukacha apha ngokuba abanye abangakholwa ngokupheleleyo kwilizwi ukuthululwa komoya ingaba yintambiso nokuxhotyiswa kwamandla avela phezulu ibe ingelotywina kukuphela ngabatywiniweyo azawuba lubango lukaThixo lwanaphakade phakadini, ngoba kukhona abo inkosi ekumele ithi kubo mkani kum ina enze okuchasene nomthetho, kodwa bathi inkosi asenzanga izinto ezikulu egameni lakho, sikhuphe idimoni, siprofethe, siphilise abagulayo ngokunjani. Inkosi ithi mkani kum ina nenze okuchasene nomthetho ebandleni likaThixo ophilayo ngenyaniso imeko yalo lonke uvakaliso yonke imfundiso isaziwa ngendlela nje elungileyo ukuze bonke bazicikide ngalo, kwaye ubulele kuThixo ukuba akukho kuxhasa kuwe xa ilizwi lishunyayelwa. Ukuba uva inkani yangaphakathi ela inkosi ukuba isuse kuwe, uzinikele enkosini okugqibeleyo, uvumele umoya nelizwi lingene, sikholwe ukuba ilizwi nomoya lisebenze zonke kuso sonke isihlwele sikaThixo. Incwadi ka-Isaya ithi wathumela ilizwi lakhe waphilisa bonke. Kukhona izibhalo ezinenqaku elinye ezokuba zizise amakholwa kwinqaku apho alungiswa khona, elungiselwa imini enokuqaqawuli yokubuya kaYesu Kristu iNkosi yethu. Wayengumzekelo wethu apha emhlabeni enyameni ethobekile. Wayebhaptiziwe, amazulu avuleka, umoya wehla, yena wamazibulo uthe wamkela umoya waze wawuthululela kuyo kuwo onke oonyana bangamazibulo neentombi zikaThixo. Ngoko sinawo lukoke kumqondiso wobunyana njengoba kubhaliwe, kuba bonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bathixo kanye nakwabo bakholwa kwigama lakhe. Apha kwabase-Efesi sahluko sesine kubhalwe kumqolo wamashumi mathathu. Kwabase-Efesi sahluko sesine umqolo wamashumi mathathu kanjalo, musani ukumenza buhlungu umoya oyingcwele kaThixo enathi kuye natywina naqiniselwa imini yentlawulelo, natywina kude kube imini yentlawulelo. Nokuya ngoku kwabaseRoma isahluko sesibhozo uPawulos uyabhala exela pha uba yonke indalo kumele ihlangulwe ekonakaleni. KwabaseRoma isahluko sesibhozo apha sifunda kuqala umqolo weshumi elinanye, ukuba ke umoya walo wamvusayo uYesu kwabafileyo umi ngaphakathi kwenu, yena wamvusayo uKristu kwabafileyo uya kuyenza iphile nemizimba yenu enokufa, hayi umoya wakhe omiyo ngaphakathi kwenu. Eli lilizwi likaThixo. Ngaba siyaqaphela balibale kangakanani na, nditsho kwakhona, hayi kuba samkela ubomi obunginaphakade. Ubomi obunginaphakade unikwe umntu wonke okholwa ngentliziyo yakhe yonke kuYesu Kristu iNkosi yethu. Ngokwezibhalo uYohane isahluko sesihlanu umqolo wamashumi amabini anesine, sibhalo endisithanda kakhulu, mandiyifunde. UYohane isahluko sesihlanu umqolo wamashumi amabini anesine, nene inene ndithi kuni lo uliva ilizwi lam akholwe ngulo wandithumayo unobomi obungunaphakade, akezi ekugwetyweni, uphume ekufeni wangena ebomini. Ubomi obungunaphakade sibufumana ngokholo ngokholwa kwinkosi uYesu Kristu. Akukho malunga nokuba nobomi obungunaphakade kodwa malunga nokuguqulwa, malunga nokuxhwilwa okonakalayo kumele kombathe ukungonakali, okufayo kombathe ukungafi. Asifuni nje ukusindiswa, asifuni uba inxalenye yomtshakazi, sifuni uba inxalenye yovuko lokuqala. Sifuni uba phayana xa iNkosi ibuya kwayijonga kuba icace kanjani ukubhala kwayo. Kuthiwa ukuba umoya walo wamvusayo uKristu kwabafileyo, kuba la moya uhleli ngaphakathi kwenu uya kuyenza iphile nemizimba yenu enokufa. Ngokubale kakhulu kuba sibe namava ngakho. URoma isahluko sesibhozo umqolo weshumi elinethoba kuba ukulangazela kwendalo kulinde ukutyhileka konyana bakaThixo. Ndiya ngokumqolo wamashumi amabini anesithathu, asiyiyo ke yodwa sisuka nathi banayo inhlahlela yomoya.
The glorious morning when Jesus
ingabe uyayibona uba ingantoni
to take his own home and we who live
yena esisiqhamo sokuqala thina siziqhamo sokuqala umoya sisiqhamo sokuqala isipho esinikiweyo kwisiqhamo sokuqala ukutsho ke ngumoya omnye lo unyana athixo wayenawo isengumoya omnye la lo bonke unyana neentombi zikathixo abanawo Paulus uthi kwabaseefeso sahluko sesihlanu nantsi imfihlelo enkulu ndikhomba kuKristu nebandla inyama yakhe amathambo akhe sintoni na thina sililizwe elivela elizwini umoya ovela kumoya sithe sabanye kunye nothixo ngaye uYesu Kristu inkosi yethu yaqhubeka apha ithi esinayo kuye inhlahlela yomoya kanye thina ngokwethu siyancwina ngaphakathi kwethu silinde ukwenziwa onyana ukusindiswa komzimba wethu ke lowo umphefumlo wethu uyasindiswa ayinawuba midala ayinakufa sithe safumana ubombungu naphakathi kodwa kawumba umzimba unomdla asinamdla noba ngamakholwa noba ingomakholwa
whether in the church you all know how things are going on
yonke imizimba iyakhula ivela uboya obu gray buyafa noba likhola noba ilokholwa indlela yokuphila ebomini o leyo kodwa bathe bahamba phambi kwethu bawulinda la mini inobuqaqawule lantsini inobuqaqawule xa zabuya uYesu azothatha abangabakhe abasekhaya kwayithina siphilayo ekupheleni kwexesha esizawuthi sixhamle elixulweni kwaye ndithanda ukuyiva ingqinwani nonke ingabe uyakholwa ngenyaniso ingabe uyakholwa ngenyaniso na ukuba uYesu uzawukubuya kwesizukulwana ndiyakholwa mna kwaye ndinyanise kakhulu ngayo nina nithe nandazi iminyaka niyazi ukuba ndithe kumaxesha amanintsi alikafike lo xesha ngenxa yeziprofeti zebhayibhile ukuba ubunondibuza namhlanje ekumele ndikuthethe kusondela kakhulu kusemnyango kwaye uba unokundibuza ba khona indlela yokuyibonakalisa hayi akekho umntu onako uThixo afuni kwenziwe ngokunjalo kodwa ndiqinisekile ukuba singabalela kusandle sinye nje ndiqinisekile kuba ngoku sinxamele ekupheleni kwaye izinto ekumele zenzeke zizakwenzeka ngokuvuthela okunye emva kokuvuthelwa noba ngokopolitiko noba ngokwentlalo noba kusebandleni nonke niyazi ukuba izinto ziqhubeka kanjani ngoba ndicinga ngako nje umvile uMzantsi Branham esithi izolo ebusuku malunga nemoto ayibonileyo engasadingi ukuba iqhutywe ngoku ibonakalisiwe phaa efenova malunga neveki ezine kwakhona ithi phaa la moto ifundile ukubona izanyiwe kwaye ipesenti ezingamakhulu alithoba esijamani kwezandlela ezivulelekileyo ziyayivumela ukuba ihambe phayana akusadingi ukuba iqhutywe kujitshwe isteringi abantu bahlala nje basonge izandla bancokole ngoku xa ndibona oko kusenzeka ntizo yam yayibetha ngokukhawuleza ngo-1933 uMzantsi Branham wayibona loo nto ngoku imoto yayibonakalisiwe phaa efe enova malunga neeveki ezine ezidluleyo kwaye sisondele ekupheleni kwaye nditsho ngokuvulelekileyo umzana uBranham wathi ngela xesha ndabona inenekazi lihlele etroneni linxityiswe ngobucacawuli kodwa khohlakele entliziyweni emva koko ngaphandle kokufumana isitshilelo ngako oko kubhaliwe phaya mhlawumbi kubhalwe ibandla lamaroma lamakatolika ukuba ubusazi uba kuqhubeka ntoni kwiisekile zenkolo ukuba ubufunda iingxelo zamva nje uba ubhishophu wamarhabe kwilizwe lethu uthe thina singamarhabe kumele sikhalaze ukuba asinayo irosari uba asinazo izingqini ukuba besisazi okanye siqaphele uba ingaba ihamba kanjani yonke into kwindlela yeRoma ngobukomanisi yonke into iyabonakala nje iyadubula ubizo liyaqhubeka kodwa lithi nina abantu bamphumani nizahlule nento engcolileyo ningayichukumisi yonke loo meko nje iyasuswa bamfamekiso ndinqwenela ukuba abashumayeli bamarhabe kweli xesha lethu bangafunda kuphela indawo enye esuka ku-A uya kuzi yeentetho zikamartin luther malunga nomprofeti udaniyeli yiyo yonke into abadinga uyifunda iingxelo zakudala zikadaniyeli umprofeti ngepen kamartin luther ndiyanqwenela ukuba kwakhona umshumayeli wamaluthere unokushumayela oku akuthumele kubo bonke asebenza nako bekuzawubuza umbuzo ke ukuba ngaba amaluthera namhlanje asengamaluthere na ndiyandiqonda bendifunda nje ukuzoba umfanekiso ayilo thando lokuqala kuphela olulahlekileyo zinintsi iinkolo neepolitiki eziqhubekayo kuyo zonke iindawo kwaye uzivile ngokwakho zonke zibiza amadoda amakhulu kuba angene emaqongeni noba kwibhanki yaseyurophu ubunye baseyurophu yonke into ntanda uthixo ngaba wathambisile na amehlo ethu ngaba siyabona na ngaba siyeva ingaba sinawo amehlo eziprofeti zebhayibhile okanye asinako siyambulela uthixo ukuba sikufumene kodwa njengoba nditshilo asinakuthetha malunga neento ezinjalo kule mihla indixolele ngokuxela oku ngoku ndithanda ukufunda nje izibhalo ezimbini kwincwadi yezenzo ukutsho ke le upetros athethela into eyenzeka phaa kwindlu kakoneli emva koko impendulo ayinikileyo kwizenzo chapter 11 kwizenzo chapter 11 verse 15 ukuya kuverse 18 njengoko ndaqala ukuthetha umoya oyingcwele wabawela njengoko waswelayo nathi ekuqaleni cinga ke le ntetho ethi umoya oyingcwele wabawela njengoko wasiwelayo ekuqaleni Verse 16 ndakhumbula ke izwi lenkosi lokuba ibithe uYohane kunene wabhaptiza ngamanzi kodwa nina niyakubhaptizwa ngumoya ongcwele umoya wawa phezu kwamakholwa amatsha njengoba wawayo kwaba basekuqaleni kuzenzo isahluko seshumene esihlanu inkolo esithandathu siyafunda bahlanganisana ke abapostile namadoda amakhulu ukuba bayikhangele loo ndawo ekaloku kwakubona ukuba kubekho imbuzwane enkulu esuku upetros wathi kubo madoda bazalwane niyazi kakuhle nina ukuba uThixo kwangemihla kudala wanyula phakathi kwethu kuba iintlanga zilive ngawo umlomo wam ilizwi leendaba ezilungileyo zikholwe
a forgiveness, a salvation, a pardon. But we may come again and again and know
kwaye uThixo uma zintliziyo wazingqinela ezinika umoya ongcwele kwanjengathi ngawe iqaphele loo nto kwanjengathi hayi ngokwahlukileyo kanye ngolu hlobo njengoko ezinikile kwanjengathi zange enze ucalulo phakathi kwethu nabo ngokuhlambulula iintliziyo zabo ngokholo ukuba uThixo zange ohlule ngoko phakathi kwamakholo eYerusalem okanye kwigumbi eliphezulu naphakathi kwabafikayo ingaba kumele okanye uzawukwenza umahluko namhlanje ngokunjalo kokuqinisiweyo apha uthi uzihlambululile iintliziyo zabo ngokholo masikwamkele ngokholo ngoba usihlambululile size singakholwa enye into sikholwe nje ukuba oko sikuvileyo baxa sizigusha singumhlambi wokukwaluswa nguye ngokuba kukho into engcolileyo uyaqhubeka sihlanjwa siye kukuhlanjwa ngokwezibhalo ke uthi ukuze loo mazileyo uyazihlambulula nje uba yena ehlambulukile uhlanjululo luyenzeka kanye kwakhona intlawulelo nokuxolelo usindise uxolelo ukuze size kwakhona nakwakhona simazi uba ungumbingeleli omkhulu uyangcwalisa side sicoceke sibe ngcwele kuba sime phambi kwakhe ungabi naxhala kholwa nje njengoko sitshoyo isibhalo kakhulu abo bafuna ubhaptizwa namhlanje kholwa kuYesu Kristu njengomsindisi wakho kholwe kuye ukholwe ukuba uyacama kushela wava ubunzima wakufela phayana kholwe ukuba ukunjalo wakuthanda ngokunjalo wakuxolela kwamkele ngokholo kuYesu Kristu ngalo lukholo uyagwetyelwa phambi koThixo ungazami ukuzigwebela ngaphandle kokugwetyelwa okungcwele nokuhlanjululwa okungcwele okuvela entliziyweni yakho oluthi Nkosi ndinetyala ndingumntu ongumoni wena ungcwele andifanele ukuba uze kum kwaye mna ndisondela kuwe ndiyavuma nje ukuba ndiyinto uThixo athi ndiyo kuba singabantu abanetyala sizalelwa kwesisono sokona sehlukene noThixo ngokrekro ngoko sixolelaniswe noThixo kuKristu yamkela oluxolelaniso ngalo ukholo kumsebenzi ogqityiweyo wentlawulelo emnqamlezweni eCalvary nabani okholwa ngale ndlela amkele uYesu Kristu ngentliziyo ilizwi lenkosi yethu kuMarko 16:16-17 libhekisele kuye lo ukholwayo wabhaptizwa wosindiswa uyakholwa kwaye ngoba ukholwa uyazivumela uba ubhaptizwe usazi ukuba ngegazi lemfana ityala lakho lisusiwe sono sakho sixolele ubhaptizo lolo xolelo lwezono ukutsho ke uba wena uyakholwa ukuba izono zakho zixolele ngoko ke uyabhaptizwa uyafa kunye noKristu ukuze ungcwatywe kunye naye emva koko uvuswe kunye naye kubomi obutsha uze uhambe kukho. Yinto ubhaptizo luyiyo ngokwabase Roma isahluko sesithandathu. Yanga uThixo uSomandla ngaba nenceba kuthi apha kule mihla nakule yure yokugqibela, kuba sonke sibe namandla amatsha ukuba sikholwe siyithembe iNkosi. Ngoba ndithi kuwe kubhaliwe kwathiwa lo othembela kuye akayi kudanisa, lo othembela kuye uyawugwetyema, lo okholwayo kuye uyakusindiswa. Namhla masikholwe simthembe ngeentliziyo zethu zonke, uyakwenza kulunge, uduma kwigama lakhe elingcwele. Masimeni sithandaze bawethu osemazulwini, ngeentliziyo zethu zonke siyabulela ukuba iselixesha lobabalo olu. Usasindisa, usaxolela, usanika ubabalo, usanika usindiso. Oh, siyakubulela ngalo igazi elaphalalayo eCalvary. Siyabulela ngayo intlawulelo, ngalo igazi lemvana. Siyabulela ngokuxolelo, ngoxolo kunye noThixo, ngobomi obunginaphakade, ngokuphumla ke miphefumulo yethu ifumana kuwe, oThixo othembekileyo. Sikela bonke abenze isigqibo sabo, sikele sonke awu bathe benza isigqibo esitsha uba sibe lapha kunye nawe. Sibekele bucala bonke ubudikidiki, sibekele ngasemva kokukusilela. Sithi ngokomoya silungele ukukhonza iNkosi. Oh Thixo thembekileyo, ungayivumeli le mini igqithe ngaphandle kwamazulu avulekayo kuze kuhle umoya ingcwele phezu kwethu njengoko wenzayo ekuqaleni. Ngokuba wena awahlulahluli, kuwe akukho kukhetha kwabuso bamntu. Kwakhona siyakubulela ngalo ilizwi lakho, ngalo igazi lakho, ngawo umoya wakho, ngokuba bathathu abangqinayo. Haleluya, haleluya. Nkosi ethembekileyo, wena usondele kuthi, yathandeka, uyamangalisa. Yanga uxolo lwakho oluphakemeyo ngaphezu konke ukuqonda kubantu, lungalawula lugcine iintliziyo zethu nengqondo. KuYesu Kristu iNkosi yethu, amen.